Abalatule wesi, akami gosu, even akpọrọ onye ga-emetụ ofute aka isi ya ga-atakpọna. Onye aka malụ m ụla ya malụ ụla jebe ọmacha m ihe ọmaa nna ya ọmalụ ụla gaba ọmaọmala. Thank you.
Pito Kute, Pokasia, Pito Kute,
Eu vou te levar. West Africa. We have the Lagos. I got my duty. Get in back, Alu. Second Niger Burigi. Good luck with your brother. Second Niger Burigi. Manana was a piano. I said that you know that democracy. Corruption can affect. Oh,